mwenzako najikaza tu, hila nimekumisi, naona aibu kukwaza tu. Nimemisi kuziona tatesti zako, nimemisi hata miskoru zako. Nimekumisi ni mwenzako, fanya ima, mwenyewe unajua jinsi navo kupenda, jinsi navo kuzimia. Kienda mbali tadedi mana, ta mama najua, ta baba najua, wewe ndo unanijuria. Na kupenda na ndo mana unajua, mefanya kusudi, I miss you. Nimekumisi, I miss you. Nimekumisi, I miss you. Nimekumisi, I miss you. Nimekumisi. Sasa hivi naongea peke yangu, watu wananicheka nimechanganyikiwa. Sijatarajia kipigo hichi, mbona mapema umenionea. Nafuta namba zako, ila nashindwa nazifata kwenye trashi. Nafuta picha zako, nazirudisha nikikumisi. Ila uongo zambi, minakumbuka kauli yako, kwamba ujana kama mimi, leo meniacha umekwenda zako. Mwenyewe unajua nishakata wengi kisa wewe. Mwenyewe unajua ninae kupenda wewe, sina ubaya na wewe,
sina ubaya na wewe,
bado nakupenda wewe. Usogope ludi mama, ni bado niko mwenyewe. I miss you.
I miss.
Nimekumisi.
Nimekumisi mama.
I miss you.
I miss you.
Nimekumisi.
Ni bado niko mwenyewe ma.
I miss you.
I miss you.
Nimekumisi.
I miss you.
I miss you.
I miss you.
Nimekumisi. Bwana Wazesta Dolly Pee.